I'm gonna waste my time without you. You know I can't survive without you. You love me different, no one like you. Let me say what could I write to. 1+1=2. Moyo ni upo chemba malum, yeah. Nacho waza tu na vyo sasa mbu. Ulisema kuenda uwezi, ulisema kuenda uwezi. Uko nje ni ngumu meneji, penye miti ya mna wajenzi. Unaogopa kuteswa na wezi, kuumizwa wepesi. Enjoy na mistori ya mapenzi. Naona nashi kwa kitete, kinifanyi ya makeke. Leo hali nitete, so fast usiweke. Naona nashi kwa kitete, kinifanyi ya makeke. Leo hali nitete, so fast
usiweke. I don't need no other body. I don't need no other body. Only if you hold my body. Only if you hold my body. Body.